nyata uno.
Atweka nyana nbiza matada na taizo. She make the place get lit. Nyata uno. She does it all.
She feel up the corridor.
Ndaka ngwa nyana ntoda ula ngwana nyata uno.
Nyata uno.
Atweka nyana nbiza matada na taizo. She make the place get lit. Nyajabungwa. She does it all.
She fill up the corridor.
Ndono kangwa isi pumi imazon raina. Dati zura ndari hai nendi domu wana. Ugo pira na masindi ono la wabamba.
She does it all.
Twerk twerk big booty bam bam. For 30 seconds she can make it bow down.
I wanna buy at the mall.
Tenda ni muperi ni mkosa. Kama genga ko sarenda. Ako bona ngazi Pakistan. Huyu ato tenda ndo mkotera na mubata pan. Endo towa yellow samu omba wapa ngosa kan. Ay, that's what everybody say. Nisa tari nga chavungwe ndisi somebody say. Ay, haitis on the fussy way. And I'm eyeing on hey. Ufunesa fechi web. Fonyanga yono report anda jena kama riposa. Honyora milikota ha. Singa wozi kota kosa ona mera chifa sasha. Wanna pay a bitch a beer. She hit the club unannounced. Track pants don't make them niggas get aroused. Nyachabungwa is not a bitch. She doesn't fuck around. Dakangwa nyana ndoda ula ngwana nyachabungwa.
Nyachabungwa.
Atweka nyana nbiza matada na taizo. She make the place get lit. Nyachabungwa. She does it all.
She feel up the corridor.
Kangwa nyana ndoda ula ngwana nyajabungwa.
Nyajabungwa.
Atweka nyana nbiza matada na taizo. She make the place get lit. Nyajabungwa. She does it all.
She fill up the corridor. Ndabuka kata nyambota kara nyajabungwa. Ndakupa kata kungata kara nyajabungwa. She got the fine ass. Nyachabungwa. She break it till it hit the flow. Nyachabungwa. La butano ndichi swika na harwa utawuka. Angasa kope peleka muroa baku uka. She blowing her mula na maniga haku ula. Ndo museza ko ula hako toda na ula. She said no. Haba imi sera manono. Zura zoto pa mara hazulise. Mabana nao oto pa hasezise. Nyachindo mubona ene hangi tembise. Ato kaka arata magenge angamola.
Ato kaka arata magenge angamola.
Enyo jawa.
Daka ngwanyana ntoda ula ngwana nyachabungwa.
Nyachabungwa.
Atweka nyana nbiza matada na taizo. She make the place get lit. Nyajabungwa. She does it all.
She fill up the corridor.
Ndakangwa nyana ndoda ula ngwana nyajabungwa.
Nyajabungwa.
Atweka nyana nbiza matada na taizo. She make the place get lit. Nyajabungwa. She does it all.
She fill up the corridor. Nyachabungwa, otopaka, hoyu mwana si chibumba. Ndiko hustler, etei, ndiko shuma. Ndiko chumerori nyachabungwa kono mfuna. Achijena hote uya tanganana. Usezi uva chishika usika achivai. Vanore abachibai chawa sika bachibai. Uzula hot, ngaba wincha kana saa. Hakiwi mro, uzula kose vanganamu. Ni mwana wabuti, fara situ sabuti. Ndamu bona pezi, ndumburo pata muti. Utodi wanga mungwe na vana miti. Banjiba mubona usika bachivisa mbiti. Ia zura kaye every time. Kitty
Nyachabungwa. Kaberibe rote. Zure rote. I need you next to me.
Nyachabungwa.
I need you to be mine.
Nyachabungwa.
You the best. You the best. You the best of the best.
Nyachabungwa. Atweka nyana nbiza matada na taizo. She make the place get lit. Nyaja bungwa. She does it all. She fill up the corridor. Ndakangwa nyana ntota ulangwana nyaja bungwa. Nyaja bungwa. Ajeka nyana nvisa matada nataiza. She make the place get lit. Nyaja bungwa. She does it all. She fill up the corridor.